ngeze se kukwogera ko ne mukama nali mwononyi nga simanyo bayinza kunyaniriza nalowooza oba nkite omuliani nze nga mpulira sirina manyi nga bambi yali ani nze okwenenya nsonyiwe era bwe nakikola Okati nawe muyite nzibula Sumulula Zikiriza nyingira wakabaka wo Zigulira Panirira Onye bikemu vya sitanye vikambwe Nzibula Sumulula Zikiriza nyingira wakabaka wo Zigulira Panirira Onye bikemu vya sitanye vikambwe
Singa sigwe mukama nandi wa dewa Nse sina mani Jomu kuwa kwetaga Mukama sembere so mukonogo Sitana leme kumpamba Pangule seno Ekitibwa kikyo etendo liyo Singa sigwe mukama nandi wadewa Jagala onkulile kubanga nze sisana Sirina manyi mukama nyamba
Nzibula, sumulula Zikiriza nyingira wakabaka wo Nzigulira, panirira Onye bikemu vya sitanye vikambwe Nzibula, sumulula Zikiriza nyingira wakabaka wo Nzigulira, panirira Onye bikemu vya sitanye vikambwe Mukama nze manyi Buli kirungi n'ekibyo kiraba Nkusaba energy Kuwangula balabe bange Mukama nze manyi Buli kirungi n'ekibyo kiraba Nkusaba energy Kuwangula balabe bange Mukama gamala Zijuzo kwagala Buna buna obulamu bwange Yesu gwamala Zijuzo kwagala Buna buna obulamu bwange Nzibula Sumulula Zikiriza nyingira wakabaka wo Nzigulira Panirira Onye bikemu vya sitanye vikambwe Nzibula Sumulula Zikiriza nyingira wakabaka wo Nzigulira Panirira Onye bikemu vya sitanye vikambwe
Jagala onkulile kubanga nze sisana Sirina manyi mukama nyamba